afkaba daahis waa dibnahaw layidhkii daboolan waa dahabe dabaysho dhulkay ka duusha daruurta xirkaana daadihise dadkaana dabarkiisu waa dihin raggaana dumarka digsoon u aho haddaanay dadab ganin dabayshadaye dabaysho dhulkay ka duusha daruurta xirkaana daadihise dadkaana dabarkiisu waa dihin raggaana dumarka dugsoon u aho haddaanay darab garin dabayshadaye adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaasha qudago ku daydayaysa dawaad u tahay dabiib gacalo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaasha qudago ku daydayaysa dabiib u tahay dawey gacalo qoraxda ilay isu dirta hadduu dibadana waxba dalay dayaxa qoraxda ilay isu dirta hadduu dibadana waxba dalay intaana dabkuun baa bislayn kara haddaanu diyaarindaan makare dareen caqliga warka u dira hadduu damqadana waxba daare dokhi cashaqa istaadashe intaana dabkuun baa bislayn kara haddaanu diyaarindaan makare dareen caqliga warka u dira hadduu damqadana waxba daare dokhi cashaqa istaadashe adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaasha qudago ku daydayaysa dawaad u tahay dabiib gacalo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaasha qudago ku daydayaysa dabiib u tahay dawey gacalo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso hindhaha deeqday sidii dayax subaxa tahay dafcaasha qudago ku daydayaysaad dawaad u tahay dabiilka calo dawaad u tahay dabiilka calo